Yeah, X Plus 255 MVP SM IB Yo Wagwan
Upepo wa kisuli suli Warete rapa keki Nisha tafuna sana na bado hawa mezeki Wananita jitu kale kwa chest ni double deck Domana watakata takifuliwa kwa jiki Tafuta kazi kazi wosu kose la kufanya Tafuta kamu kato kazi beshimo ulapanya Na kushibisha mistari kitaani full kunya Upcoming rapper baada ya young lunya Tanganyika boy sototo ya komoro Ipanda kwa stage sina pigo za kikoro Na kujia madili wona kumbatia godolo Okay, endelea kujisnyoro Demu wako chombwa na pichua na pakuriwa Na sifiwa kwa hodi kutwa nzima na gongewa Tupa mbali stress Sije juta kuzaliwa Mimi ndo boy lenye mwiko chungu chako na songewa Levo nyingine mama lisema ni pambane Baba kasema ni jichanganye Kisa kinene kisi kuchanganye Sasa nyinyi watoto wa juzi Nataka kunipinga mimi Mulisa tamto wisi na piga mateke mbaka mangumi Oh shit Nili mtongoza bahati mbaya oh shit Nikamkonyeza bahati mbaya oh shit Alizama ndichi bahati mbaya oh shit Nikachomwa beti bahati mbaya we Suli ni choki 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 Bado si ngoki 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 Bado nagawa dosi dosi Kisha napanda ngazi ngazi Nashika mapene shika ukuta Nasikiliza tuanga pipeta Kavan boy kongu zezeta Kwenye karafu na wapepeta Peleka peleka puta Fenda vedezo paka mafuta Kidume mwenye kusuta Fenda vedezo shike ukuta Wanani taga ninja na jinja Kila faranja mindo gali la kishamba Linalo gonga wajanja
Back on the game, man. It's another one.
Moshi Video Production. Double H-A-1 Bidu. Make it bounce up. D-Lion. Tommy Boy TV. Ha. Queen Rap Mary One. Jordan. Ha ha. Toto Laba Mosangwa. IB next level yeah next level shumba boy next level